mchezo ya viki tunapambana. Pesa ishikiki, tunaomba Mungu wabariki, tuwatoe kwenye viki baba na mama. Niye aliye juu, sini wana yetu, hawezi kuacha tuteseke sisi wenyewe tu. Ya tuteseke yupo for me and you. Na ndo mana
I'll never give up
oh.
I'll never give up.
Na pambana vipuru. Kitu kidogo na kwa mgogoro, watu wanagombana, wanarogana. Yote sababu ya viki, that is just the reality. Watu wanagombana, wanarogana. Yote sababu ya viki, that is just the reality. Katika hii dunia, mengi utayapitia, na mengi utayasikia. Funze kufumilia. Niye aliye juu, sini wana yetu, hawezi kuacha tuteseke sisi.